UJobe 8:1.
Wayesethatha uBhilidadi umShuhi wathi,
Verse 2, kwaze kube nini ukhuluma lezi zinto amazwi akho abe ngumoya onamandla na? Verse 3, uNkulunkulu uhlanekezela ukwahlulela yini, uSomandla uphendukezela ukulunga na? Verse 4, uma abantwana bakho bonile kuye yena wabanikela emandleni ezono zabo. Verse 5, khona uma wena ufunisisa uNkulunkulu unxuse kuye uSomandla. Verse 6, uma uhlamlukile futhi ulungile, khona yena uyakuvuka ngenxa yakho aphumelelise ikhaya lokulunga kwakho. Verse 7, ukuqala kwakho sekuyakuba ngokuncane, nokugcina kwakho kube ngokukhulu kakhulu. Verse 8, ake ubuze ezukulwaneni uzakuqala, uzibhekise lokho abakuphenyileyo oyisebaso. Verse 9, ngokuba thina singabezolo nje, asinalwazi lokhu imihla yethu emhlabeni iyithunzi. Verse 10, bona bayokufundisa yini bakutshele bakhipha amazwi ey'nhlizweni zabo na? Verse 11, umhlanga ungahluma lapho kungekho xhaphozi na? Incema ingamila kungekho manzi na? Verse 12, uma iseluhlaza ingakakhiwa iyabuna phambi kwabo bonke utshani. Verse 13, zinjalo izindlela zabo bonke abakhohlwa uNkulunkulu, ithemba longenaNkulunkulu liyachitheka. Verse 14, ithemba lakhe liyanqunywa, nesisekelo sakhe siyindlu yolwembu. Verse 15, uyakwencika endlini yakhe kepha ayikuma, uyakubambelela kuyo kepha ayikuqina. Verse 16,
yena uluhlaza phambi kwelanga, imixhantela yakhe iyaxhantela ensimini yakhe.
Verse 17, impande zakhe ziyathandela enqwabeni yamatshe, aqhekeze indawo yamatshe. Verse 18, uma echithwa endaweni yakhe iyakumala ukuthi angizange ngikubone. Verse 19, bheka, injalo indlela yokuthokoza kwakhe, kuyakuvela abanye othulini. Verse 20, uNkulunkulu akamlahle opheleleyo, kabambi isandla sababi. Verse 21, azagcwalisa umlomo wakho ngokuhleka nezindebe zakho ngokumemeza. Verse 22, abakuzondaba akwembeswa amahloni, itende lababi aliyobe lisabakho.